studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alkamisare chapantati e go'o lewru Août hitande 2017 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima sillimaji chapanɗe nayyi e joyi miɗen tawa e les maisons de la presse ɗo Bamako ɗo jottinonoɗo kabaruji ɗi yumor waygalo. Sikiraɓon kumpitito wide ko yata malinkoɓe une sappo e taton kañi en jiya ñalawma hannde o to ara fotoɓe jeehiɓe notuyki goɗɗo noddago hiɓɓinde farillaji joyino alsilama ko wori hewɓe mabɓe fo keeɓi hijjude ñalawma hannden o. Ɓe kolliti wide tiɗallaji fo ɓe keɓa ley ɗiɗo golleji dañal ngarɗo seedade wakkati nde kabaruji ɗi puɗɗata nde jaati. Suudu humniɗo kabaru birki sambe calɗi ley leydi meɗen ndi ɓe kolliti wide firude ballon noddirtene stade 26 mars ndi kala kamiyoji mawɗi dartoɗi toon ɗi futtinno joppo oɗo nokku. Sofere en dorbotoɓe ɗiɗo mobilaji ɓe kolliti ɗum haɓɓi hoore mabɓe sanne so ni ɓe egginirama to sembe e doole tan ɓe garan wadde murtere. Ñalawma goto heddi julde ɗum won layya nde leyɗeɗi meɗen ɗi ɓe kolliti wide yoɗa yoga e cuuɗi sar wusi ɗi fo uddi goɗɗi antoon tan kedde gollude fa hannden hollitinde wide janngo woni julde nde so lamɗo jaaɓi. Sikiraɓe ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo kikkiɗa hannde ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Ko yata malinkoɓe ujunnaji sappo e taton kañi en jeeyi so notuyi goɗɗo noddago ɓe kiɓɓinoyi farillaji joyoɓo le alsilamako. Ɓe kolliti wide bete hannden hewɓe malinkoɓe fo jeehi daroyki to ara fato duwawuji kewɗi ɗum gaɗama olle oɗo nokku. Micciteɗen wide caggal ko kasara ɗi gaɗno ton ko hitande 2016 nde yimɓele uynaji jeenoma tan keɓno yaade toon ka hitande hikka nde ko yata uynanayyi ɓi adama kasen ɓeyda e mabɓe fuɗuɓe jeehi ɓe notuyki goɗɗo noddago. Hono wori Ousmane Dikko.
Hikka Mali waɗanama hijjoɓe ujunaji sappo e tato e temen tato e nogay e taton nden no ɓeydorike ujunaji nayon kijjowo urdo e rowani. Ɓe gouvernement naɓata hijjoyde ɓe yo ujunaji ɗiɗon heddiɓe hemɓe peccama hakkunde daraniɓe hijjinde gollanoɓe hoore mumen. Ley hakkille heɓaga hikka ka hijjoɓe Mali ana gondi e warde hijjo mumen ley nokkuje cuɓaɗe heedi alsilamaku torra fudu keɓali fewde en ñamde fawarde eɗo walete agence ngaji ɗi fawarde e gouvernement fu ceedi ke dabareji fu ɓamama heedande ɗum. Hono no rowan ni pade mabɓe immade anniɓe hijjoɗe ɓe keeɓi jangguinede e famminede no hijjo warata fawarde e kesum kesaku hono jande nde le haggitinde nde le laamu kayi sigasu fawarde e segu e miccintinde on tan yo ñande jeegom leru Août hitande 2017 hijjoɓe Mali puɗɗi immade.
Le majjun beete hannde holli tawede hewɓe mabɓe ɓe dari to ara foto to woni hoore golle odu hewɓe mabɓe jiyama le oɗo nokku. Caggal tiɗallaji ɗiɓe keɓuno ɗum woni le arandeje wakkati nde ɓe ñanoto nde hollitama wiyede wattu joni wala fu tiɗalla moɓe keeɓi toon. Kanko noddirten Amadou Maiga yo secrétaire général agence ji gollonoji ko he muɗen le leydi meɗen nde hollitiwiɗɓe fo eɓe gonno darade to arafato wala fu tiɗallaji ɗiɓe keeɓi dow hen. Micciteɗen wiide arafa woni hon nokku tiɗɗo jaati jaati le hijjore nde keɗemo komo sifi dow hen do faccitago Ousmane Dikko.
Kabaru o ka gasi kana hukkumaji kesi ɗi climatiseur gaɗa le muɗum ɗi gana boɗu wulare fa sanne nokku o ana wuli. Min keeɓi tiɗallaji ɗo min gona du wattu joni ono fu yuɓɓike mono fuɗu heeɓi ɗo wona eɗo sora fu fa reno e nangue yogaɓe ka tampino. Min jettikeno nokkuje tati ɗo malinkoɓe goni ka wala tiɗalla fu kollitaka baasi fuɗumen nanali. Yagol Arafat ka ila hankin wattu 11h jemma hijjoɓe nangui lawol Arafat wattu 4h beete hijjoɓe fu jottike toon. Arafat yo nokku ɗo duwete so yaafa muya darde fewde e tague.
Sikiraɓe so gabbirdo bemal amen ande ngal oɗon mbawini tirton mijoji moɗon no noddimin dow ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗe joyyi capanɗe jeɗɗe nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe joyyi capanɗe jeɗɗe nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Le communiqué suudu ministre humniɗo kabaru birki sembe calɗile leydi meɗen ndi ɓe mbi stade 26 mars firude ballon mawde wonde ɗo Bamako ɗo eɓe kaja kamiyoji mawɗi dartoɗi toon ɗi fu cotta oɗo nokku ɗo e tati leyru septembre ndu. Ɓe mbi so ni ɓeɗo yimɓele eggay toon ko warata ko ɓe naɓanto manggal pat en eggina toon jamare nde. Sofer gaɓɓe kollitiwi ɗum haɓɓi hoore muɗen sanne wala fuɗɗo laamu o hokki ɗum en wala fuɗɗo laamu o holliduɗo kani yaade daroyade kasen. Ɓe mbi so ni himmeji mabɓe ɗi kuntinaka hoore ɓe gara wadde murtere le ko warata ko kede kanko noddete dingaray may ko yo goto so fer ngabbe ko mo sifido hen do faccitago Ousmane Diko
ah mais le peuple ça nous dépasse
no dadi juude amen nokudo kamiyoji di darto fewjaaka hoto fu men darto ana buri ujinaaji tati fa yaade ujinaaji nay camion godudo mais anda do men darna tati PSG e bascule fu miden njoba dum e wonde fay huunde dawraka min le dawongol yo ujinaaji sappo e jeegon njoba min do lawongol temel jeegon duudi yo PSG nyaamata hoto ndi jawdi nannete milliardji kewdi kebeteedi fa handen di fu dok di do kamiyoji darato hebaaka yude kerol warde bamako fay so kiloji chapantati hakkunu me bamako kamiyoji dana kani hebuldo daro min e hore men torribe men belaka e darne noku 26 mars do do men dibete satu fu se bami gendarme ben bonani men se men murti golle kambe de hore darto surde men murta golla fa ande homo jogi gonga men dibirte ni tan min e men gala kaborde men gala goddundu ka men gana welabe e majjum
vraiment je désolé
wala fuddundudo wir so bami fa juldinde battiki yoga e joy en galleji be gala sembeji di an cumlano di do golleji ngori sanne hebude mbalu ko hirsa yafa sa bami fa hebi do le galluji eduno kaada jogiradi dum fa juldinde yotto yafa tawe yimbe la bombe be ittay dum e juude maada be kolliti wito seguto altiner jabbi non de hono di do golleji mata mo ton sanne yimbe la be ngadi noddango fodi e lamodu jooto yalla hono hani yaltinirde le hen hejo jifa jama o haba yimbe la bombe sumbu gondube wujjude dabaji wotto furbe kede debbo goto no dirtedo korotu musangare kanko hore makko hebi dido tidalaji ko mo sifido hen do faccitan Ousmane Diko
yo altinere jabbinde wadi wattu witere betay balu ana habbino damal galle amen fa nyaama huda seeda le wayde wattande hakkilo seeda tan o yaadama nadde le galle makko warti o totali mali o gujjo o hebi tajoral o bami balu e moto so wittido o gannodo hore makko o demo hudo o waddaaki o mo wattanno fu hakkilo o mo yawni sabe e do moto o woni wadi se o hewtaka tiide ni men fa sanne yoga e yimbe amen ka gondi tan kedde ne dum fayse dum dabaka bu wonki ka wadi
holitinde wiide juldende battiki sakiraabe ko heewi cuude sarwusi di fuddu uddi be kolliti wiide jango salado jabi woni juldende le majjum golleji kewdi uddama le nokko tawede wiide jango dum hani yoppede fu ka cuude goddi antan gondi e gollude fa hande ko min giltini mikoroji amen di ko kede ko min kebi do hen do faccitango Ousmane Diko
gollede laamu handen de golle o wana jakodo e libadangal juulde layende le nokku cité administrative bamako do gollobe hewbe ngala haton fayse yogabe jiyama ana mobe di bangi atte fanjara hono nokkuje narde ministere kewde ka hewbe calli mu ana baati yoga e bi non handen golle wana ko jangi fa sanne sabe landilade bangal juulde woni ko hubbi hore
a cette veille là généralement
e badaga juulde layende baatu calli ana hedani golloobe ripande juulde de tan woni ko wembi yimbe fayse be ngari e golle o hakkilaji mabbe fu yo sala ngoni mine worbe non miden ga juulde yo rewbe kanyi sukabe buri fu fodanade dum wadi se hewbe kewa le gollirde de fayse jukkoje ana kani ka no tabbay men worini an hada dum laataade dun de tawede hono nokkude yogaade gollirde ka golle mu ana naji fa sannen gollobe de do gollirde kolliti julde hadata golle laataade
angwa service mo gobe dafalen
mina gollobe amen ana kibbi sabe yo hore amen men gollanta hitane fu non dum wori sabe mi de jidi golle amen do basi bu wala ga amen ga fay goto non nyakali hitane fu yo non wori sabe fay goto heddata ko tegal mina ga ministere finata ga non fay goto heddaki tegal muto yidi dari do wala fu do tupa kudul golle fu ngari ka non mi anda yalla do e golle jipade yo wittata
inta ko ne be ko ne biya so ma dena
fayse dabere bamaka bangal hono be ngaraade golle be monokala ana haani hebude hakkilo biro fawara golle mun no yidirani ona e julde ye jontinde kewle
Union Européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sikiram jurnide jelle unnele kere duuji di en puddiran do kaydo be kollitiwde yimbele jone kaborde kanyi en nanni nokku no dirted awru idum wiri kay ko yata kilo ngaji temedere be yimbele sappo be jaddi e moto ngaji ngel do gellel kalisiji ko tawe juude jamarde ko fuddube teti du en be kollitiwde hono dido tidallaaji goti mata mo nokku no dirted mambera idum wiri kay ko yata kilo ngaji chapantati se urute ngardam faado segudobe kollitiwde hitane hikande demangal e milingal fewaton sanne suudu humindu kabaru demal leleedi meddi kanyo holli dun ton suudu sar wusi wondu ton du be kollitiwde tagal ko be nyano se kiotono gesel den gorino ko idum welna yonkiji himbe sanne be bi ko be anni hebudde hen ko dan buri tonu milioji didi tonuji nyamri ko be kani hebudde ton se urute ngardam faado tumbutu do ko yaati himbe le teme dido e chapade jenoyom e taton kanyi en be kasaraaji kamu yotti ton paabira ton maro sukoro kanyi e nebam tigaje woni tawen ngabbe dido golleji yo fedde de noddata kaccoli crelef service be ngadi dido balli guji fewde himbe be kasaraaji kamu yotti ton ko boya ko se urute ngaranti minirem faado kaydo dum woni gawo nobe kollitiri wiide sekraabo hollitindi wiide fedde humininde kabar habude e nyaw sidato gawo tobe paabi ko yaati bele temedere be pabiri kudu en gaynay kanyi e tonuji du ko yata joyi maro e litruji temede joyi neban tigaje be kollitiwde yero dido golleji ngaran jokkite ton wakkati fu sekrab do katte nyaloma hande kabaruji meden di hollitinde wiide Umar Way golan hebo on sanedo studio taman do kala do bawdon tawede le mali fu e mangal mudu jotande min kertniki wakkati jono yibbe le kedibe min le do radio mallere do ra kanyi e dande duwansa studio tamani